Yeah, it's me, Body Boss, and the gangster.
He's at the 16, the buzz, let me channel, it could was. Wanna copy, na progressing, in the writing, it was first. Tungo zango, call him MC. Wanna paste, when you tungo, in the range, ni can dig a sick or stay. Let in the panda gas, when you game, see for tell. Me channel, Zed, a cypher, 11-12. I took my gopi loose for me channel, Jadi 8. Who's a wimbo, what's a if I ake better, tengi sika. Take a masiki, up on the zoto, tasikika. Top 10, emoji number, when you chat, tuna bamba. Wapizani, come, body. Stars are zime shiny. Topia, to me shari, when you game, tuko fine. Pumsi dogo, looting devil. West Peter Berry, me channel has a run it to where I just wanna get it. I do piggy can't get it, Peter Berry, Uda dear. Tell it one better, go wait that to the quarter, yeah.
I do piggy can't get it, Peter Berry, Uda dear. Tell it one better, go wait that to the quarter, yeah.
Hey, me channel too. Okay, I'm a foundation that I support on the floor, any back at you. Hey, me channel too. Mzuko kini panda wanna rap, tuna rap, tuna rap too. Hey, me channel too. Okay, I'm a foundation that I support on the floor, any back at you. Hey, me channel too. Mzuko kini panda wanna rap, tuna rap, tuna rap
too. Yo, midundo na ripuka poo. Na lundo la mistari na funguka kwa my head na lituwa tu. Flow new school, all the money na telesa na wameza vilaza only one and two. Mpumo 442, super ego, stanza wigo na zunguza rhyme stage kakatili ku. Ini black and blue, black man, niki gani wana shindo wapinzani zoni flow poor. It's time follow money, nigga let me hustle, stay back and I'm gogoni nina begi lina swagga fool. Mzuka kambari, nagea kakadu, miswada pepe kare, neva yote ni kufuke fu. We are so cool, any gangster washa kitu nilipuke kichwa kiwe high, high boo. Biti kauzu, nekunji. Sula china juu hakuna nemogopa zaidi ya Mungu tu.
Hii michano tu. Okay, I'm a fundisho darasa bodo na flow ile ni baki juu. Hii michano tu. Mzuko kini panda wana rap tuna rap tuna rap tu. Hii michano tu. Okay, I'm a fundisho darasa bodo na flow ile ni baki juu. Hii michano tu. Mzuko kini panda wana rap tuna rap tuna rap tu.
Ati kikosi cha wawele chenye kaunta mashaili. Mdondo kilipuka kwenye bitu na safili. Any gangsta kwa libaza hii ni kambi lo shamili. Tega mabomu pande zote ni milipuka mashaili.
Hardcore sina show sijivungi. Haina shobo kwa bisho machino sijidungi. Lo mtakatifu mtakabifu kula bundi. Mina kaba kila koji na mizi mpiga dungi.
Hini lapi lo kamele. Tuko zenye akili tukiflo tuko chapi na unyesha zote dalili.
Atoja black brown hingumu esavuja jasho kazuzu kikosa rani. Njotani usafishe macho.
So kwanza chapter 1 na ifunguwa himi stali. Na mcheki dogu kwale na funguka hana bali.
Hini new J-O-I-N-T. Kwari baze negeza super duper poetis.
Himi chano tu. Okay, ya mafundisho darasa buru na Freud ni baki juu. Himi chano tu. Mzuko kini panda wana rap. Tuna rap, tuna rap tu. Himi chano tu. Okay, ya mafundisho darasa buru na Freud ni baki juu. Himi chano tu. Mzuko kini panda wana rap, tuna rap, tuna rap tu.
Squatty Buzz, any gangster. Yeah, hear me channel too.
Don't sell it in the house.